studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde nyalawma hande alkemisare holitindi wi de jena yamde sokido studio tamani miden tawa e der maison de la presse do pomo kodo jottino nodo kabaruji du yumor wonjolo se grabe fedde FM ndi wi wattan jungo en jibba yaltinan ko buri milliarduji temedere CFA be pabiro leydi mali ndi ko nayri bangal yirwere kanye golleji sukabe jokolbe batu nayri do bangal no bibbe mali be fukkani hawritinde fa kaldabe kollitire kanbe lamade de do fedde jojinama talatar jabbi nonde fa be kollita hakkilaji mabbe giltini micro jamen di min gandi ko na yangeji di ngori nyalom hando leedi meede di no uniforme ngaji bornirte no arande de ni yo foti talka e tajir sende nyalom hando no weliti balal no wordi no di wonono sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e hadate ko buri milioji temedere CFA dum fedde deb no dirta e feminde anni wattude jungo e jiba yaltina dido kalisiji fa bo leedi mali ndi kabaruji bi be dokki dum wakande hede mabbe nati leedi ni le sappo di lewru juin fa yottule no goy je lewru juin jabbi non do wattu jono dido anniaji fu kollitite so be ngada ton batu mabbe o fa kedden famtar kedden Ousmane Diko
ndi jawdi wadata le gede nay korsude e ardinade du le mali yo hokkude golle sukabe fawarde habude e sadda projet o do ana imani du janginde temede sukabe faana no nyogoro gollirde no kambe e hore mu en baawrata joinirde projet ngawe pomoroy yalla ana baylita bibbe jalo e wi hejaabe FMI beedande jogalo lobbo fewde jawdi suudu baba walla malidu hebude jawdi fa hennandi leedi gede yogaaje wuddu leedi men fa warde e sahal mu ko beedo kaldi e lami e maliko aadi ba mama fa dabere courant kabar mu dum waylito yalla yimbe fu ana keba courant no e timoda hala FMI non ana feliti ngodo hejo faabatu go fadama mali habde sadda faawarde e walitinde sariyaaji mudum bangal habgol e yurku yurku kany e wujitaade jawdi
yibele dunke ande kay kollitiwi ndido kalisi du so dum wattama ndido jawdi so wattama do hani wattede tan dum nafan leedi mali ndi sanne kaabe kollitiwi do honde jawlele kewde du ngaddama leedi meedi ndi wala fu ko nafi wattu jono sina laamo waylita balal no golleji mudum bi ngorino kede mo kanko no dirte do wali teke tew yo janginowo jande do do wuro ko nayri bangal kebe leedi meedi ndi ko sifi do hen do faccitan Mamadou Samaseku
ido am sadaji din hani jogorede no fewri idi jogi nafasan denno ana hani jogala mudum wattene hakillo sabisoni kabar mudum yebama di nawtorte lentereji goddi di galda fe e fanda mudum denno honni nafaka mudum fu yottata ko be leedi mali cadel ka fuf wala am sadaji di buri fuf be adama e tanye sifa golle sabi sifa golle ngurdo o na hani jarti jewtede ana wara dubi kiwdi hande tay kama wiide am sadaji kiwdi nawtrama der leedi mali ndi ka e do mette woni ko mande mun yetaake wala bangal sifa ngudam jamarande wala sifaji goddi
kabaruji ngondi leedi mali ndi fodo mbay hebu deddun kanye kabaruji sijo tamani so ngabbi do WhatsApp binde sijo tamani fewde o don numero chapande jette didi chapande jena e jena e sapo go chapande jagom e didi holitindi wiide botu kanɗo wadde leleedi meɗen ndi kanɗo rentirde ɓiɓɓe mali o fo holitawede oɗo boto heƴaɓe muɗum ɓe joƴƴinama wattu joni o kanko ɗum woni médiateur curowo hakkude ɓiɓɓe leydi ndi e ministre ngaɓe hiɓɓe ɗiɗon leleedi meɗen ndi yalla tiiɗa layiɗa ne keɓene jogola fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Samaseku Ousmane Diko
futgol golleji ɗi huccanama hoore ñande 33 nde nder gollirde kanake leydi ndi eɓe ka holti wiide immaɗe muɗum yo dabareji keɓane tellaji goɗiɗi nder leydi ndi banggal totodiral hakkillaji
kana jogala haalaji ɗi laatoro banggal joɗodirde e teddengal eɗi kani tilade e wattu o kadu lawol ko leydi ndi donti so hakke mum
eɓi kamɓe kartunaɓe oɗo golle o yo gonga ɓiɓɓe leydi mali ɓe ne kani totodirde hakkillaji ka an hani ɗum mo fof feɗo bandu ɗoni ko holliti baba hakki
si malinkaɓe pamri tan eɗen mbawi heɓude ko jiɗɗen banggal joƴinde hakkillaji e wayde foccodirde naadu wadde pamral sakitoto en fu kanɗen laatade so en kana ƴiwde muɗum fa fewi so laatade malinke dimo kuyanɗo laatade ɗum
to motti tun jamare nde ne dontani ko heewi ngal ɗo kaldal ka a wi halne en région o ko mo fof ne wattana hakkillo banggal muɗum woni nafawo sanne e wi chekna ñang secrétaire général fedde halnana en ana hani Allah totte sanne jamare nde
o batu ana wawi beedude korsa yimbe jogibe faamu le region moti o yimbe yoobe bamako fa ngara kalde mabbe ton bende hore bi jogi yimbe du haldetebe faambe sanne hambe tuugede e holede fu dum wadi se be kennataake du sera
landinal gal do kaldal totama kanko ambassadeur Cheikh Sidi Diarra gal do kawrtal memana halaji nafuji sanne leedindi fuf yowta gol golira moode de politika ku e kanya kabaru de nagu golleji ko moni di talkul kawral gal dun jabataake e kanya dun landinal woteji
yimbe len jeno yom keddiki le hen taggal ko lana ka mutino kuno docteur Barama Dougo inum le circle 100 les régions segu holitamir sappo en jaddom kanya gonno le kado lana o do kasara waddi ton alal bar jabbe non den no gay joy lewru jendu wakati jeegom yamde di do kabaruji suudu ministre humnidu kabaru jahol e garol le leedi meden di kanyu hokki dum ko hewe rewbe le be fuso bami fa yangeji di ngadi be borno ton kadle mabbe de be noddata uniforme de arande ni uniforme ko wonno faana mudun yalla fa talka e tajir sende wattu jono dum boyil tibala no dum worri le leedi meden de kadle ji tidde be taccaton so be dum uniforme fa kebe famtade fa ne kedden Ousmane Diko e Mamadou Samaseku
hollinki nare le yambereji anedi e wonde fa lati ki sababu bonnitinde ledda ku bangal bornakeji e wi odo debbo holliti kana basangaji di ketine sera yode basan reis fawarde e gesner ko yafana kala kedda nako sefi en
tetin bon chose si c'est pas
habitaki idum ijati sabe dum woni ko mitaki wakat juno ko bur hewde e le kutumoji di hollinkinare tan wodi ni milawide en kajaga fe odo sifa tan hani min garta do wonno kadle ko fuude waksungaji dina bazengaji rishdi
nena dimasi dunke famu finatawa holiti dabareji gondadi bangal kurtunguji handen fawarde e amruji le neda ko meden ngana ko neni on dardi sukabe tinno yemina mawbe arande no jammindirtani yalla keba na jogoro ko imen handen kedden ko osefi
uniforme de ngoni sababu ti alaji ki wudi le wattu kutumoji di sabar wodi himbe le ngara fi bawde kala kalisi hawrunti te wala hala cugu bazengaji wala fi hunde yafuna denno anahani jogoro mudum dewte e wakati amen menen kay yeltinan sayama labudo tan tapoyat woni gasi
di porte ça
oro kabaru chatudo bangal bornade uniforme ngaji ana e ko hokkata ko heewi nyohobe benda hor non ana belti e dido golleji sabe ana ngadana dum ben kebal Aissata Ndiaye mo daraji style wonko sefi hen kedo demo
e wottu dawle de kebe meden de choote de nay fande juy so tawda wo hebde ulnyaaji nogay wottu kurtumoji kebe ma yottoto fa ulnyaaji temdere sabe goto fuf no yidi parade faysu bawde de galda
fardana hawrintinde modelaji kiddi fawarde e gala yambereji godudi handendi ko heddani e hande yo topitade korse meji godude arande sabede handen be gala bawde non ana keppi dum lataaki
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekrabum jurni de jelo nen le region ngaji meden di en puddiran do an songo do ko yata himbe le temdre chapan injo gombe le commune an songo burata sit wata gunatin hama kany en kan fabreton kalisiji ko yata udina chapan tati cfa o do kalis fetete tile didi fetere arande be dokkama holi tawedi dum wara uina sappo e jogom e butte mede jetti yalla fabreton fedde ne do to ONG merci corne kany wonte wadde hido golleji urude ngardan do santo be kolitide barrage nokko no dirtedo kuyana dum timmi dum wonde commune fagaso e dum de lamu sam wattu jono odo barrage ko watta le hinan yafa emidio jinoka e go cfa yalla dum faabo yimbe lo gombe tombe no kani remerde ton maro ko yata hectare ngaji temdere e tati kanye kan remerde le odo nokko faabe kaba wayde nyande fa harle odo nokko ngado odo golle yo fadde no dirta caritas ne leedi malindi se uru da ngardan faado sigaso do bi projet keso bangito mo noddiri o do projet hono halaji roobe gorri o do projet bangi ton talatar jabbi nonde o waran tawed le lamu buguni kuchala yam foyla kany e le lamu sigaso le dubi je o watta ton dewte yalla hono nyame fa haara hani wadire ton hakkeji roobe du kontene hore le o do nokku secret do katen betande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedaade heejo jame ka faande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam
Sido Tamani